ibyo mvuga byose ari ubusa. Ni wowe watumye mpinduka, ni nawe wazanye mpinduka. Ibi mbiretse naba nikoze ubusa, twabitangiye ariko nishuka. Kukwibagirwa ntibyashira, nta nubwo igihe kiragera. Kuba naragukunze utanezerewe, no kuba nkushaka utanyemere, nibyo byazanye mpinduka. Sobanurira byibura, cause I don't wanna push my rock, I don't wanna lose the time we had. Byibuze rukundo wiruca amazi, nawe nasingi my melodies, cause I love you more than this. Byibuze nimvugo unega amatwi, can't you see how much I know? Girl, I love you more than this. Yeah. Hashize imyaka itatu gusa, uri muto nanjye ndi muto, nta n'umwe wabonaga aho bijya, na wari uzi ko bizamera. Umugisha w'Imana ntuzira ubusa, basanga ari njye waremewe, nawe wawe byemewe. Kuba naragukunze nanezerewe, no kuba nkushaka utanyemere, nibyo byazanye mpinduka. Nsobanurira byibura, cause I don't wanna push my rock, I don't wanna lose the time we had. Byibuze rukundo wiruca amazi, nawe nasingi my melodies, cause I love you more than this. Byibuze nimvugo unega amatwi, can't you see how much I know? Girl, I love you more than this. Yeah.